Papa manje sindevo yabana.
It's the boy Austin.
No just one music the call.
Akapondo, yo claims I got you.
I'm the best.
One GB of your bongo, Malia. One GB of your bongo, Malia. The way you move your body, move your body. Oh, shake your body, oh, shake your body. The way you build your body, oh, build your body. The way you move your body, move your body. Oh, shake your body, oh, shake your body.
Baby girl, ndio weka ni mafuna. Muziwa na usiku ndio weka ni makonda. Na kupenda, iwe ni patali. Elo kukusi ya kaleza ni patali. Ndio weka, I wanna marry. Ndio weka, I wanna marry. Banzanga bani uza baby ati ni kusia. Mutima uni uza ati ni saa kusia. This love, ya mulungu na masia. Wasaba mbelela, iwe cheva siya. So this love, ya mulungu na masia. Wasaba mbelela, iwe cheva siya. So
Music.com.